Hey, yeah, ne na madom, dem a jangi jisu banga fat say gum. Legi gis na gay for a rap gang a bugger laps dig a gate dugunga si moe bay na la. Bay ne na madom, tell ham ni kunga roy dum mom. Yo, dang a gala musa, hana giso sa bay from a tolu movie with the sea ba to Allah. Some again to nanama, dem a tabu guest to can the day gloom. Ling a bugger dizzy techy gums about protect si afi daku rap din a bar ben the busa inshallah. Some a hol nanama, dem lu say waxu wa jur deglu mom li ko def ci man xamuma sama gam du ci dañ waxuma ni ma bañ wo li la la
give me some time delay only sometimes delay da ko jox sama ta bay le bu bañ du de
give me some time delay only sometimes delay da ko jox sama ta bay le bu bañ du de
give me some time delay only sometimes today.
Give me some time,
yeah. Time by
give me some time today, only some time today, hey. Don't
se bu ma xamou fumu fete nga fogg na fi pet taama def ko pasta anax mene sa wet dila jege nga nek di ma yedd tout taama bu may tout tankay waxtu julli duma tade fu jaka nodde mangi fe duma tade julli fe pa xamna li ma don deug dara du taama tegi sama yoon sama ngam sama non pa
don ma
lolu du fay sen kana
what is about
sen ñama sama am na
lepp na ma
solo bu taxo rek ma fight go
du ma de pa
yoon ba sori rek ni ma
amna ñi bañ ni di bëgg sama xel gëna di xex sama der du deug man rek lañu baye gis yoon bu ta xata lami na beutal somb gal gal daal yoon ndam lañu jël
mënul dañ li ko def ci man xawma lima yag fo we goné musique mo souci bok nono man kan la tay jaru nge la ci kenn man la musa dembe musa tay jaru sa xel di jaxo ma gi ñew yag tu ñal le mu barké
give me some time delay only sometimes delay
give me some time today, only sometimes today. Don't go just some time by left when you good day.
Give me some time today, only sometimes today.
Never
go just some time by left when you good day.
Give me some time today, only sometimes today. Don't go just some time by left when you good day.
Fante fi ma jaron
down today.
Mi nekka ci civic class B
down today.
Ya fante fi dem concert
down today. No
Mi ma fante fi ma jaron
down today.
Mi nekka ci civic class B
down today.
Ya fante fi dem concert
down today. No